Asani Tekwanga.
Gano, Gema Uide.
Mukete, Chikumi Katonyeze Tan Famma Kampala.
Nechikumi Mukaga, Katonyeze Mnana Famma, Masaka.
Watali dakika n'emu yayise ku ssaawa emu y'enkya ya leero mwasuze mutya nno bannaffe abatuwuliriza ge mawulire ku Bukedde Famma Radio Embuutikizo omusomi ndipo Mayinja. Poliisi etegeezezza nga bwekyagenda mu maaso n'okunoonya omusajja agambibwa okukakana ku baana abato bana n'abasalaasala n'abatta ku ssomero lya Gaba Early Childhood Development Center. Poliisi bw'etyo egamba nti okukunya omusajja ono kwa kutwala ennaku eziwerako okuzuula ekituufu. Agambibwa okukakana ku baana bano Yokero Christopher era ng'abaana battiddwa kuliko Vian Odeke wa mwaka gumu n'ekitundu, Gideon Oteko wa myaka ebiri n'ekitundu, Aima Tikesha ono abadde wa myaka ebiri, ne Ignatius Seruyange abadde ow'emyaka ebiri n'ekitundu. Okusinziira ku bantu ababaddewo ng'ettemu lino likolebwa, Okero baabadde baamulaba mu bitundu by'eggaba gy'abadde awangaalira ng'era okujja okusanjaga abaana bano yasoose kubeerako gw'alumya mu kitundu eky'e Katoogo oluvannyuma n'alyoka alumba essomero. Kigambibwa nti agambibwa okubeera omutemu yali yajjako ku ssomero lino ku lw'okubiri lwa ssabbiiti eno ng'ono yeefudde omuzadde era n'asaba n'ekifo ky'omwana wabula olw'okuba obudde bwali bugenze abaddukanya essomero baamusaba akomewo olwaleero nga lwe lunaku olwajja olwokuna. Okusinziira ku batuuze omusajja ono yakomyewo olunaku olwajjo ku ssaawa 3:00 ez'okumakya era n'asasula ssente 18,000 ez'okuyingiza omwana. Kyokka kigambibwa nti ono yeefudde nga afuluma essomero bw'atyo n'addamu n'alyesogga n'ayingira mu kibiina omubadde abaana bano nga bali 18 bw'atyo n'atandika okubafumita ebiso okukakkana nga seeko amabujjana. Abamu ku bazadde embeera ebayitiriddeko era babadde mu miranga na kwazirana.
Kati nekiraya nti mwevuga ne bankubira omukyala wange nankubira nangamba nzije ku ssomero bafunye obuzibu ne mugamba ndiko wala ye nadduka najja ngezo sanga nga mwana wange afudde bamusasasa ya musajja bamututa obutwaze atirisi naye bandi musabusi ange.
Abatuuze bategeezezza nti baalabye omusajja ono ng'ayingira essomero n'asooka ayogerako n'abaddukanya essomero ng'aliko ensimbi z'ayagala okusasula, kyokka oluvannyuma n'akkira abaana n'atandika okubafumitafumita ebiso.
Omusajja asse abaana bana ayingire n'akaso musajja ambadde simaati n'akala abaana bana emirambo giri wano ne nkubira poliisi, poliisi nejja, poliisi wezze omusajja mutadde mu geeti wane mukuumye yagala mutu alangumulamu abantu baga bamutte kati poliisi nezze ne pato ziringanya baagala kubatwala kumutwala.
Under the ceilings and under the desert, we are demanding you. They can send their kids to school. I need you to come and kill you now. They are not here. You people be serious. Money is 500, you can send their kids to school.
Omusajja azze bw'ati n'abuuka ekikomera akasomerako bakuumirawo baana abasomerawo baana abaana abato n'agwa mu lubaana baddeawo nga buzamira tabuuziza kintu kyonna atuuse asala abadde asala obulago nga bwafumita mu lubuto bwasala obulago bwafumita mu lubuto abantu bagenza okuvaayo okujabira bwebat abadde ne beneti nnya za bulaak era emu bagimusuusizza era ne bamukuumira muli mu kabeeti awo abasekurity webagidde ne bagayizinga abantu ne bagezaako okumufuna naye bigaana polisi netukiza amaanyi n'emutwala omusajja tetumumanyi ku kyalo.
Ng'abakkiriza beetegekera okutambuza ekkubo ly'omusalaba olwaleero omutukuvu Paapa.